sɛbɛn ntolantanko kan bi y'a dɔgɔkun kelen ye mali ekipi nasiyonali bɛ ɛntɛrinan na u bɛ ka wuli kɔt divuwari musolakaw ka ntolantan labɛn juwɛn kalo nata tile wɔɔrɔ abijankaw fɛ yen tile naaniw kɔfɛ n'u bɛ bɛn juwɛn kalo tile tan ma bamako yan ko segini ntolantanw bɛ kɛ muso sɛbɛn ntolantanna minnu welela olu tɔgɔw filɛ mɔgɔ mugan ni saba don fatumata karantaw ale bɛ ntolantan isuwasi la gundo samake ale tɛ kulɔbu la adudu konate ale bɛ sutɛriliyɔn na kuluba sogore ale bɛ ntolantan as real de bamako la duruna ayisatu jaju ale bɛ as 16 la faransi jamana kan ayisata samake ale bɛ as mande la lala diko ale bɛ as real de bamako la salimata jara ale bɛ as mande la bintu koyite ale bɛ as mande la fatumata jara ale bɛ ntolantan as mande la selikɛnɛ traore ale bɛ ntolantan isuwasi la mayimuna togola ale bɛ sutɛriliyɔn na ayisata traore ale bɛ sutɛriliyɔn na binta jara ale bɛ ntolantan as real de bamako la basira ture ale bɛ as mande la sebe kulibali ale bɛ saint denis la faransi jamana kan hawa tangara ale bɛ as real la fatumata dunbiya ale bɛ as mande la mayimuna traore ale bɛ as polisi la kadija teme ale bɛ ntolantan kamerun jamana kan ageita jara ale bɛ sutɛriliyɔn na umu kone ale bɛ sutɛriliyɔn na fatumata danbele ale bɛ isuwasi la sinantolantan min ko don a bɛ don kad elenatuwar hakilina jiginna min bɛ musolakaw kofɔ min ka kan ka ta gana jamana kan novanbre kalo nata o elenatuwar tile sabanan n'a laban o ntolantanw hukumu kɔnɔ an ka kuma sisan cɛw ka sinantolantan kan o kanubaw na sɔrɔ waatinin kɔnɔ min bɛ kupu bdm kofɔ a bɛ don bamako ligi ka baaraw kɔnɔna na a final a bɛ sɔn ka tan juwɛn kalo nata tile tan ani wolonfila hakilina jiginna ɲinan san ta stade malien de bamako ale ni as real de bamako de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ka kuma sisan segu ligi sigilen ko kan sinantolantan hukumu kɔnɔ a tun ka kan ka sigi ka bɛn nin mɛn kalo ye min satɔla filɛ o tile mugan ni wɔɔrɔnan ma sibiri tɛmɛnen nka a ma se ka sigi an bɛ don min na i ko bi an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o b'a jira ko segu mara kɔnɔna na district foyi si tɛ yen min sera ka kurakuraya ka d'a kan district dɔ bɛ kalafili ka ligi ɲɛmɔgɔyaso sugandi bi tarata dɔ in na kunnafoniw y'a jira ko kɔnɔrɔ mɔgɔw bɛna tɔnsigi kɛ bi o tɔnsigi kɔnɔna na a bɛ dɔn segu ligi bɛna sigi don min na kunnafoni minnu mana bɔ a la an n'o di an ka jɛmukan nata la n'an bɔra sinantolantan na an bɛ kuma sanfɛcɛliw kan n'o ye basikɛti ye kubu dunbali ɲinan san 2018 o ɲɔgɔndanw bɛ senna an bɛ waati min na i ko sisan a ɲɔgɔndanw tɔgɔ phase de ligue min bɛ bamako ligi kofɔ sanfɛcɛli hukumu kɔnɔ minnu mana se sɔrɔ phase fédérale kɛnɛ kan ni mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan olu bɛ bamako jɔyɔrɔ fa o cɛbaw la phase de ligue kɛnɛ kan olu dantigɛlen filɛ centre alkaya turetɛrɛn na cɛw ani musow as iab ale ni faso kanu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ as real tɛrɛn na as real de bamako ale ni as bankoni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow as polisi tɛrɛn na as polisi ale ni as mande bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow crb tɛrɛn na crb ale ni kalaba sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow commune 3 tɛrɛn na commune 3 ale ni commune 1 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow tɛrɛn piscine olympique la stade malien de bamako ale ni as kɛnzanbugu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow stade wenzin na isuwasi ale ni commune 6 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw ani musow joliba ac musolakaw ani isuwasi cɛlakaw olu tɛna ye ɲɔgɔndan ninnu kɛnɛ kan ka da a kan kujumali salon ta 2017 olu de y'a ta voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka laseli de